mujyo nunze ni haburi nori gitondo y'umwotsi ngatangira akazi Air Force nirenze ikote ryo kwemeza boss ngakanguza ikofi Cyberg insendera imoji smoke na job ibitembera ijosi ubu bwicanyi mbucya kubanazi nshaza ari ikibyuka nkabinda bakazi gira obsa barapa b'inzaduka zirateka ngasota ibishibuka uwo mwije udukwinjiza isanduka utega inzanwa agapfura ni kwa gupfa gira vi Gang iri kwaguka click izimanyura izindi zikawuka Iminanda amasoka agasakura G-Hip-Hop yabyari icyakura Gira dogi yumvumbu isandi yanchoto irari irigufa Gira TG kumudoda ni watsi mu kwezi nyanzungu mufuka Gira Biki bamuhimba bucura bw'isasa akanangura imfura Sora ijwi demi nkuba sound ubutayi bukurishamo imfura Mfite ingere yangu utuje umutima isabukuru igera nzana kiti y'urupima Amalin sasa n'ubusiga biuzi mujyana fura manuzi milika Pretty face baby sura kubye diva S Bunix chumuza maniga Amwazaje mutagikozwa bia zarakora switch baby utarigeze hina Mu mitungo igihenze ni pen Ni muhira hajize pain Ni bondi mirongo igasimbiza imbere umuyedio nubaka name Tiye maze ndi gucuriye imiziki Narahindutse mera nk'umusizi Kuba broke mifata nk'igitutsi Taka ibikiza nka ipaki Mujyo ntunze ni haburi nori gitondo ry'umwotsi ngatangira akazi Air Force nirenze ikote ryo kwemeza boss ngakanguza ikofi Cyberg insendera imoji smoke na job ibitembera ijosi ubu bwicanyi mbucya kubanazi nshaza ari ikibyuka nkabinda bakazi mujyo ntunze ni haburi nori gitondo ry'umwotsi ngatangira akazi Air Force nirenze ikote ryo kwemeza boss ngakanguza ikofi Cyberg insendera imoji smoke na job ibitembera ijosi ubu bwicanyi mbucya kubanazi nshaza ari ikibyuka nkabinda bakazi Fite umutwe umubarnye nka beto na fesi yahumuye itagira inseko Abaraparezwe na ghetto impamvu nyarwanyi zifite imiteto Zirya igisuki mara umuteta amakesi uburibu yahaze ibirego Gira roho igihuza na defo inyuma the angel mu itanu igikifo Fite G-Lag marira umujinya kibona akacara nkora gake kuri twiga Iyo gani igitinyi birupima ihabura umutimbo ugatibika nka cita Iyo utinze mikohereza viza usanga bikuzimu bagahekenya bubiza Muri gang tukakurya bujiga kiyasuka ubutsingi tugataho n'ubufi Mu mitungo igihenze ni pen Ni muhira hajize pain Ni bondi mirongo igasimbiza imbere umuyedio nubaka name Tiye maze ndi gucuriye imiziki Narahindutse mera nk'umusizi Narahiriwe na nyuzi ya juju Kuba broke mbifata nk'igitutsi